This is DJ Chris Wiz. Chris Wiz. Chris Wiz. The Mix Monster. The Mix Monster.
Representing every club and party in the 254. It's DJ Chris Wiz.
Hey, hey. Mami toyo fundena aero sana kilirundo baria yatijo moka diri la longa bacha donga dongo tika yudo konyuona aniwea uru mwanda sunge jabata ukumto mola toti unanimaliza nisi na wewe milele mpaka kufa unisalie watoto mama.
DJ Chris Wiz, Chris Wiz, Chris Wiz. From the motherland, from the motherland, Kenya, to the streets, to the streets, to the streets.
Nipigia simu lazima nitakuja ukisema nikuja jioni nitanunua chupa mama lolo tupendane mpaka kufa oh sheri mapenzi ya leo na ugopa kwanza warembo wangolopa wameweka mitego kwenye mapa ulo ila ukinitega sitakata nitakopa nitalima mama nitachanga nitaiba oh 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 tupendane mpaka kufa
sikia pesa
Stop. You hear that?
Yeah.
Nija mube upena mambo Nija mabe Fais moi pleurer Oh Nija I like it when you talk to me Nija I like it when you crutch my back baby Nina katango si makamalo kedo I like it when you say Fali I like you when you say Faliso I think you are the last angel God made Oh Ninja love me Linga na ye Bring me everywhere Mama ye Give it to me All I know Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime I love you
I love you
I need you
Nothing to me, yeah. Wanna make you scream out for diva aura. Grab a kalechi, boom, 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 fire. Because your love's my only one desire. Girl, you're on fire. Slowly, and I like when you say, Kelly, go to your mama. And I like when you say, Robert,
love me.
What
sentire un che tawe. Nai to shakwa shot e dread that they are nawe.
DJ Chris Wills, the mix monster.
Na tu koma kwa mode. Na tu kupose dope. Joe Butch Khalifa. Ugali puss puss. You my book a piece. Panda fast class. Yondo maisha si uongele. Swimo Maldives. Yondo maji si uongele. Niko na money. Sweet and nani, tukondani, my fish guangni.
Jabata dongi lombaga, love don kongwe, kitu safi imesi mama. Learn the painting, wamiye wewe ndo master. Jalgi ching chong, wajue tunapendana. Vimeja King Kong, pati yonge bata hera onge.
Tire o getawe, na ito shakwa shote dreda diage nawe. Kero to yako, ohe de dakoma. Ikoro nawe, matukoma kwa mo.
Wacha mapenzi overflow, flow. Utadhani supu ya central. Masheri usigo, kini watch ntago mento. Time friends wako alisema sitoshi. Ilikuwa na for two boga, sai na tosha na sio kutosha tu. Sai na tosha mboga. Gucci fiche uchi, range next ni Benz. Kadi ni nyeuse, black excellence.
Paki yonge bata hera onge. Usuni koro monja hera onge. Machosi koro lara hera onge. Kujonge salada.
Biki mama panda taxi. Usichelewe apa nangangana na matri.
DJ Chris Wiz, the mix monster.
Mama safe, lazima utoke. Dada ni safe. Baby mama panda taxi. Usichelewe apa nangangana na matri. Juleo sioni mama safe, lazima utoke. Dada ni safe. Navokupenda mimi, siwezi cheza chini. Navokupenda mimi, fika ndo uamini. Navovojia mimi, kafala na dini. Ndio usemaga mjini, watakula nini. Tembea gana mimi, cheza kama slow. Siwai kuona lakini, wakunye kama slow. Kitembea gana mimi, cheza kama slow. Siwai kuona lakini, wakunye kama slow. Choko ile halia. Ukinipata utatuliza halia. Kuni hata uko ile halia. Ukinipata utatuliza halia. Baby mama panda taxi. Usichelewe apa nangangana na matri. Leo sioni mama safe. Lazima utoke. Dada ni safe. Baby mama panda taxi. Usichelewe apa nangangana na matri. Juleo sioni mama safe. Lazima utoke. Rada ni safe.
I'm here say, you don't know how the mixtape so far.
I'm here tell them don't mess with Chris Wiz.
Tungepatana ukinikata mara moja wezi nita malaya. And you're telling everybody that this kuchi's on fire. Only fans penye mefika na fungua. Only fans kauna nipenda tu mafea in advance. Penye mefika no romance with no finance. Only fans, yeah, yeah. Only fans penye mefika na fungua. Only fans kauna nipenda tu mafea in advance.
I say, you don't know the mixtape so bad.
I'm here to tell them don't mess with Christmas.
Hello, ladies blowing up my phone. I keep hearing you are so warm. Walk you to my flare, to a puja kwako. Ukisikia sauti solo jweni kubaya. Hii muziki ya Kenya twaipeleka Ulaya. Na temperature inapanda waradi wanakwaya. Tutashinda magrami before tumeritaya. Mese only fans walimepika na tomu wa only fans. Kanika kitu mbunia only fans walimepika na fansha only fans.
DJ Chris Wiz, the Mix Monster.
Chano chaka kikono yaga. Ndongenyo chano chaka kisingo naga. Jaber mia herami, anari singoa. Jaber mia chuni, anari. Helawa, ike temela. Ndongi kelo yoma. Ike temela, ike letugo ichwanyo herana. Ikete me like let you go each one your hair na. Ey, ey. Toranga, ranga, ranga. Donganya kumoromo mochu in mochu. Luanga genyenga, luanga genyenga ga. Luanga genyenga, luanga genyenga ga. Baby, baby, ti wangenye pap, luanga genyenga. Toto, toto, ti wangenye pap, luanga genyenga. Luanga genyenga. Lunga genyenga, lunga genyenga, lunga genyenga. Hey.
Your dad warned you about this DJ. Your mama approves of him, and your sister is dating him. It's DJ Chris Wiz, the dope boy from Nairobi, Kenya.
Awinjo tinde kingero ni chori kato ongenga.
Sana, Nairobi, you let Africa ujipate tuko Nairobi gossip ujipate uko Kidogo trendi jabado uko yo yo Dimore, dimore, amekuja sa kuchachisha Adi paparati, wanapiga picha Cheki luku safi, rayana piga binja Sayana piga shugli, boka inasonga Leo kwangu kesho kwako si charge mutu Leo neza kuwa tajiri kesho na kitu Wengine wamejawa roho za kimajitwe Kesho neza kwa niwewe unataka kitwe Zangila he Kizangila noma, kizangila tafo
Kizangi kizangyo zalia namo
Kizangila wa,
kizangi kizangi mabidanga na zango
Kizangila tafo,
kizangi kizangyo zalia namo
Kizangila wa,
kizangi kizangyo zalia namo
Kizangila tafo, kizangila e Kizangila wa, kizangila noma, kizangila tafo
Roto choma picha marangapi e We unajo ulikuja dunda sangapi e Kweli unajua umekunywa sasa bia ngapi Brother man Kunywa maji zitulie unachoma picha Kabla mabloga kutumie kujenga picha Au makara wakukujia uzijichoma picha Kuna wale wakuchocha usikika
Doko kafla ujipate tuko Nairobi gossip ujipate huko Kidogo trend Twitter bado huko yo yo Oh yeah Kizangila e Kizangila wa Kizangila noma Kizangila tafo
Kizangi kizangyo zalia namo
Kizangila wa
Kizangi kizangi mabida nana
Kizangila tafo
Kizangi kizangyo zalia namo Kizangi kizangyo zalia namo
Kizangila tafo
Tunabeba for free Baboy wangare kauja tripa wingi Mekuko shware imepigyo meti
Chris Wiz Kazi Chris kuna Wiz.
Ispasi kini mandu Hizi baraka ni zote za mungu Malisa fitweng lasma atwe wangu Wangu mujumi ni mse wangu Mindo kule tanga burugu Na vile na waroga chama ni juju Jack one young get me mini sugu. Yeah. I guess you died you omolo na kiba wanga mandugu. Nikwa na pesa na show me na lipwanga mita na nusu. Company pressure, but you know you wanna lipwa marugu. Mashoda me weza batoto ba Kenya wote ni wasuku. Balo tuko bongo na lazima mini tapita na mutu.
Nikona gari na bebesha matri. Made mi sare tuna beba for free. Maboy wangare kauja tipa wingi. Mekuko shware ime video meti
Kaz meku nice basi upike mandu Hizi baraka ni zote za mungu Mali safi peng lasma atwe wangu Wangu ujumini mse wangu
Chop chop, money chop chop now You give me more, you make it clap clap down No meri valia, kuchi aji swing Girl I'm not used to that, you kill me No chance at tupa,
tupa,
kyoto tupa, show them you can tupa,
tupa,
kyoto tupa, girl you nani bamba sana, over girl you nani bamba sana.
Niko na kari na bebe shama kriya, made misare tuna beba fufri, makoi wangare kaucha tipa mimi, minya shware ime mire meti,
zombie.
Ni
Toto dongi perna Ikao namba ya ye Sulweri nyasa mimoko misuma Koso tiko minali nungono Ema tera peru Maduwa kapari karilo so sukari My love manye chane noka No vela adunyo mila chaloriwa Ko mali safi, mali fine Mali rafi, mapi yote yangu Mali safi, katoto fine wine Mari daddy, mapi yote yangu Abebo ya wa,
abebo ya wa
Kiberu sana ya wa,
kiberu sana ya wa
Abebo ya wa,
abebo ya wa
Inkani ya wa,
mama na
Kere nikende manomba Nimi kaongi manai natina
mapenzi niliyasoma kwa vitabu
nimejua mapenzi uchizi. Yule unayempenda ndo anakunyima usingizi. Wake moyo unautua bila kipingamizi, na kesho na kuzingua mapenzi ya siku hizi. Unatuma meseji mchana, anajibu usiku. Unatuma meseji usiku, anajibu mchana. Unatuma meseji mchana, anajibu usiku. Mapenzi unamwona online anachati na kukujibu hata kiana posti, yuko kwa party na marafiki.
Niko single na enjoy, niko single na enjoy, mwenzenu niko single na enjoy, bora niko single na enjoy.
Kitaka kwenda chini,
napati mpaka suku,
aku siulizi yo,
napati mpaka suku.
Nikitaka kwenda elements amaki samaki, Juliana liquid.
Contact DJ Chris Wiz at 074-620-1532.
Oh, shobo
Ricardo Momo,
sitaki shobo,
don't fumble.
Oh, shobo,
salimie mkubwa Fela na babu Tale,
sitaki shobo na mapenzi,
Don Mendez Mahela.
Sitaki shobo na mapenzi, bora kila mtu kivyaki, mwenzenu misiwezi. Na unabora niache asije ntokea puani, mkikumbana kidogo kami sexy wake naona chati, na kubyo statasi zake wakumbushie zamani. Na
makopa kopa wanatumiana, emoji za makopa eti kukomentiana. Makopa kopa wanatumiana, emoji za makopa eti kukomentiana.
Ukinyona na cheza mziki, usizani na mawazo, jamani kuwa singora
Uncle Shamte.
Ukinyona na vuta shisha, usizani na mastresi wala na enjoy ya.
Wapi mama Dangote.
Ukinyona na kunywa Hennessy, sijenga ni na msongo, jamani usingora
wama. Esmo Platinum Juma Lokole.
Ukinyona na gonga kibati, usijenga ni Ahmada, jamani kuwa singora. Miacheni mwenzenu,
hey.
Oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, what am I doing so far? I'm not the low ego. Kata sakira wero hits kiaga miyambo. Kaka kiswere chicha jam gimi amor. Nena kaka bonjo. Imi utinda penjora. Ahero dano kusuma dibe di malaika. Bira nono makaki hera. Tina timranade ujue na kupenda. Adwani monda bembe gila.
So let me shower you. Ki definition baby I'm a penzi true. Iku pitishe trout line hadi kwa mu. Tambua hii ni real love fio juju. Come with me mama. Abiro romoni. Mama na abiro kawi. Baby na abiro romoni. Mama na abiro kawi. Baby na.
Yo. You have a man, I have a girl, I have a plan, I'm a veteran. Low key, just you and me, kuna shugli, kakibogi. Tell me, what's your hobby? Skydiving, perhaps hiking, you like wine, then it's fine timing. Date night, pick a place kind. Uki smiley na pendeza raw. Uki wine, minataka more. Uki desi, zikwambia no. Siku like, mina kuwado. Wakisema na simp, it's fucking. In my eyes, I wizard you wrong. Baby, I'm very certain, when you penga ni natural. I can make you a wife, darling. Jabera, duari sani. Yani sai sai, tuende dalai kuwe rasmi. Book a flight, honey. 5-star ulale ndani. Close the curtains, yo Kelo, tell him something.
So let me shower you. Key definition, baby, I'm a penzi true. Iku petisha chumi na di kwa mu. Tambua hini real love, see yo juju. Come with me, mama. Abiro romoni. Mama na, abiro kawi. Baby na, abiro romoni. Mama na, abiro kawi.
Yo.
I'm DJ Chris Weiss, the Mix Monster.
Na mungu, sisi ndo wale tulio barikiwa.
sina door, sina nyumba, sina gari, sina ho. Kila kukikucha minaiwaza kesho, napiga moyo konde nitafika ho. Wanao kudharau leo watakusalimia kesho, wanao kusema sema watakusifia kesho. Unaokula nao na kucheka nao, oh, kesho kitondoka utokuwa nao. Piga moyo konde wakati wa Mungu, wakati sahihi. Piga moyo konde wakati wa Baba, wakati sahihi. Sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu, sisi ndo wale tuliobarikiwa na Baba. Sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu, sisi ndo wale tuliobarikiwa na Baba. Jana niliumwa nikadhani nitakufa, leo niko fiti ukinicheki na dumbika. Nipotishwa kazi walidhani nitasota, leo niko juu ile kibofu na dumbika. Kama unaamini umesaidiwa na Mungu, piga kelele, kelele moja, kelele mbili.
This is what a real DJ should sound like. His turntablism legacy shall reign forever.
Hey yo, what's up Africa? What's up fam? It is your homeboy City Boy, aka City Bobo. And you're listening to the baddest DJ, DJ Chris Swiss. Keep it close to your door. Batman himself, you know what it is.
Who's the stress? Smoke up some more and worry less. But don't you know life is a na kila mtu tuwa na kes. Ehe, ehe, ongeza bia, jaba kwa wale wanosinzia. Leta kete baikiwa fresh, mabati leo highway. Ehe, ehe, I'm feeling blessed. Bashi meja tunga waresh, on the menu they're serving legs. Dress code ya leo ni underdress. Ekelea bet, ikianguka usi vex. Ngojea tena game next, usishi maisha na regret.
Sina pupa ye, cheza mziki pole pole uma ye. Jirumba, mziki wa kipeke, kila mtu na wake jitete. Sina pupa ye, cheza mziki pole pole umaye. Kirumba mziki wakipeke, kila mtu na wake jitete.
Mekuja one man, lakini liwe liwalo, lazima to have fun. Na kuona ukiniona, you need a real one. We kwangu ushafika, wacha to advance. Show you some romance, yeah. Usisikize umbea, kama ni kulewa leo hitu talewa. Nitalipia kila kitu tapewa. Mimi ndo kusema na kisha tukimaliza tunaenda ho.
Sina pupa ye, cheza mziki pole pole umaye. Rilumba mziki wakipeke, kila mtu na wake jitete. Sina pupa, sina pupa ye, cheza mziki pole pole umaye.
Fica assim. simu kuna news fulani. Najua kwamba huna habari la kwanza fahamu na kuja nyumbani. Doni meland wala ina calm ni serious sultani. Nasikia kuna jamba baby relax kwanza kuchoma ubani. Naleta ngarufu fulani nafanya mimi nakutamani. Nipenzi na feel kwa ndani. Ifrika ni meti ugani. Yani hani dispress poga ni majani kuite hani. Wani, mebeba madondo ya chwani. Weni ruhusu, sinusu nusu. Baby na kuja ni kupe mabusu. Mi wanatembea na silaha butu. Wacha waseme ndo mini subutu. Meni kipenda na penda kwa dhati. So you man. Kama ni tawi na kubali basi. A baby. Alafu kupacha nasema sitaki. Kama ni tawi na kubali basi. A baby. Alafu kupacha nasema sitaki. Nimewasili kesi na vuruga nafanya bila wakili. Yani sisiri huku mjini mapenza ni taji akili. Misi ya mini yulo kithanya kwa sawa nindo mekuwili. Danipo makini huku majogo wa kijiji no wako mjini eh. Hapa nilipo mini mefika na nisha seto. We use kijiko mini koroge juna go mental. Nikikukwaza roi kukumewe kesi ya dental. Na mi wasimai ntabegu kitaka tushike karenton. So leo kikosa jomisi kutoki na ngoja ya kesho. Tirumba ya saru wikija madem tufunge maleso. Mini kipenda na penda kwa dhati so you man. Kama nyutawi na kubali basi. A baby. Ala kukupacha nasema sitaki. Kama nyutawi na kubali basi. A baby.
Déjà doté la petite lève. Deux, trois commerces, deux, trois femmes. Et surtout qui je sais. On me dit, on me dit, on me dit que bébé. On me dit, on me dit, on me dit que bébé. On te dit, il faut m'emballer que tu jamais là. Que tu passes ta vie au calme et qu'elle est sur Insta. On me dit, on me dit, on me dit que bébé. Maman dit, maman dit, maman dit d'arrêter. Mon cœur s'emballe, ça n'est pas rien. Elle a un mari qui l'aime. Il a une femme qui l'aime. Mais trop de sang et sang et sang et maman. Mais trop de sang et sang et sang et pourquoi. Elle a un mari qui l'aime. Il a une femme qui l'aime. Mais trop de sang et sang et sang et maman. Mais trop de sang et sang et sang et pourquoi.
Si elles ont moi, tout le monde est connaissant. Et dans les parents, t'as assez vite des roches. Aux invasions, on se fabrique tous les temps. En l'exo, c'est nous détruire nos Fatima. N'y vais pas, t'as vu qu'on comprenne d'une ex-Jahona. N'en qui n'y ont des âmes, ma jealousie si t'en bonna. On a mon son au bon, on goûte comme Madonna. Oh baby, wanna, oh baby, wanna. Non, c'est qui lise, on m'a dit ta tease. Mon kiri chambali me donne Lisa. Na si tu Lisa, na si si tiza. Ne me me do me me do jambali Lisa.
DJ Chris Wiz, the mix monster. You hear that?
Mkita huku itabidi mumegwaya. Eti nishuke mtangoja tena sana. Habari moto tena moto ya nifaya. Chikusanyeni itaneni mkutano wenyu wa daily. Mseme nilivyopatwa na
Chris Wiz, the Mix Monster. Contact DJ Chris Wiz at 074-620-1532.
Mwenyewe wacha machungu kwa mafanikio ya wenyewe nikijipanga mara nimekuwa mtukutu na niking'ara mnasema nimeoverdo nikiwa pesa mnasema tena sponsor kila ninachofanya kwenyu hamja approve jikusanyeni itaneni mkutano wenyu wa daily mseme nilivyopatwa na mambo mengi mara nimelaniwa mara nimefeli kunikete
Invitez-moi chez toi ce soir. Laisse-moi te faire ce que tu aimes. Bien, bien. C'est que ça n'en a aucun d'auto. L'amour que je te porte n'a pas de limite. Tu seras ma maman, tu seras ma chérie. Je te suis, tu me fuis. Je te fuis, tu me suis. Juste une nuit pour me sentir près de toi. Laisse-moi t'aimer comme on t'a jamais aimé. Je suis tombé amoureux d'un coup, d'un coup, d'un coup. Un coup, pas aux techniques. Un coup, trop de plaisir. Un coup, bonayoka mwago. D'un coup, amoureux d'un coup. Elle a conquis mon cœur. D'un coup, elle a changé ma vie. Ma star, mon bébé. D'un coup, elle me dit je t'aime. Elle me dit de faire dormir bébé, beau bébé. Pouvoir concevoir un autre bébé. Et quand il fait noir, faut piloter. J'ai permis du soir pour piloter. Elle sait comment faire pour élever le niveau. Madame a le niveau. Elle est restée mère sans perdre un peu de niveau. Oui, madame a le niveau. Elle me dit mon chéri fais-moi tout ça là là, je veux des bisous là là là, ne reste pas là là là, enlève le cadenas, chéri fais-moi tout ça là là, je veux des bisous là là là, ne reste pas là là là, enlève le cadenas. Elle veut que je chante pour elle chaque jour mon bébé, elle dit que ma voix lui donne de l'amour mon bébé. Elle veut que je chante pour elle chaque jour mon bébé, fais comme tu sais faire fais-moi ton adieu mon bébé.
DJ Chris Wiz, the Mix Monster.
Napea kijana ya Nairobi roho yangu. Ananipiga karata development. Ninaisi maisia hadi naishia. Kurudi shiri mingine ameingia. Wanaume wa Nairobi wanapenda cocktail. Labana chaguo wanataka yote. Nikitoka inje na acha roho kwenye nyumba. Aki Nairobi wewe. Aki Nairobi wewe. Aki Nairobi wewe. Aki Nairobi wewe. Nakuja na rafiki yangu unamchota. Aki Nairobi wewe. Mnaenda kukula manjivaji vanji. Aki Nairobi wewe.
Unanipeleka Airbnb ni kwako. Si kwako. Aki Nairobi wewe. Napaka mascara unasema kalamu ya baba yako. Aki Nairobi wewe. Moturi wa Nairobi weta tigana nani. Dikweda modoma kuweta tigana nani. Diureresi anasia kuweta tigana nani. Usamasa mejo sine tatigana nasio. Aki Nairobi wewe.
DJ Chris Wiz, the Mix Monster.
Karata de velo me, karata de velo me. Karata de velo me, karata de velo me. Karata de velo me, karata de velo me. Karata de velo me, karata de velo me.
When no man is fine, it's kia kana cheesy. Baby, na uliza tutapatana lini. Neza vatera, neza kovalia mi. Tingiza mbaka kose kuamini. Nezo zungusha mbaka kani ni machini. Tofauti ya kujichocha na kujiamini. Hai ya wajoko. Yonge inge yo ine miyomor. Wada mungaro usafi tena handsome. Lichura tego wane miya first class. Mayo, mayo.
Nitamu sana, nitamu sana. Ama kuna kitu unanifa.
Bebo bebo, herani okabi loko, alando lando lando, nyandot nyaka milambo, asingo singo singo, ine mama watoto, malovito mamitu pokabiloga, etezwa vimbe majipu sito banduka, design alishwa mavitu kikama sutra, wapina toa hinguvu ya kukuwacha, ikikitenda wili jawabu nishapata, jiko kamili mapenzi ya menoga, eti baridi darasa nishavuka. Hata mbiri ali ya baridi mbaya.
Nitamu sana, nitamu sana. Ama kuna kitu unajifanya. Nitamu sana, nitamu sana. Na una kuna kitu unajifanya.
Bendi paroga. Kandi wacha kukini enda loka. Bendu tone marwa. Wasikagi wasiki nofwenyo wa. Rumba tulisakata. Tukinywa rukanisa mbele altar. Katikati ya misa. Kawa kwa la glances ne morowa. Wotoko disami diodala ne mora. Ne mora, ne mora. Tosami tundo koro bye bye joga. No joga, no joga.
Nokadwa nidi. Sikona osama, osama kuru. Apundo etiadero, alime chumisero. Aduma na kimombo. Yatima gigi nyadi na machalo kodi dayana. Kaka ni moro chonde po ni moro sani.
Sana tunguru manila wa sani yodoko siepa kendo nyocho siema kachwanyo sama kufika pango mwana chwanyo kijana mpole bila maneno gima alamo umeda geno onda heri mokalo nyaka giko Alamo, alemo, japolo, alemo.
Okadwa ngado, okidwa ngado. Pinyuka podwa nuwe amo, amo. Koro, umunjo wa gitoro. Wamuko manakiro, wayo yuka waleko. Yatima nigi nyadi na mashalo kodi. Dayana, kakadimora chonja podimora sani.
pitishia baba. Polisi pitishia raya. Wetito pitishia sonko. Everybody legalize.
Pale, pale, pale.
Kurudishia mwili ya sante na kumedi. Kama hauna yako basi pigia pedi. Juziki wakazina wakampaka wikendi. Karibu ni kwa midaya ya potwesa. Kurudishia mwili ya sante na kumedi. Kama hauna yako basi pigia pedi. Juziki wakazina wakampaka wikendi. Nafutishwa, oh, nafutishwa. Nafutishwa.
I'm DJ Chris Wiz, the Mix Monster.
So see delivery, bombe chemicali, mapenzi halali. Silikuanga silali hapo awali kanairo hakuna amani. Hakuchi on fire, can't deny. Miguu zake unzunguka kama tire. Akibend over, ni game over. Wanga na sosi mpaka naitisha sosa. Na kulishwe
matamu ya roho.
Na ukeshwe,
oh mamu.
Ngoda mbichi na valishwe. Kidogo tu ninyonyeshwe. Dredi zangu zisokotwe. Shingo ni masajiwe. Nasanifiwa, naroliwa, kisha navutishwa. Navutishwa.
Chafukwa,
una makali. Mama usini mwagie tindikali. Yo bunduki ni hatari. Bona mtoto akike uogopi serikali.
Chepuko, chepuko we, chepuko ni achi baby.
Kwa jirani, pole ni vita ama ni raha gani. Mwingine nasema ah, mwingine nasema kwani mapenzi megeuzwa kwa kungfu na vile kwangu kuna bo. Nasikiza mafranco, hipulo titanifanya niwe ho. Action night, watoto alale by night. Ni kudunge vaccine, leo movie ni ya Shaolin. Vya kikungfu, kungfu, DJ Afro kuja utangaza drama. Vita vya kichinku, chinku, kabla mechi yanze mgongo ntakukanda. Tumefunga na pingu, pingu, moja kwa mbu nyingine kwa kitanda. Okelo mano kungfu, kungfu, biyeleme na kungfu, kungfu. Wai wai mama, unazunguka kama nyoka, anaconda. Wai wai mama, unateleza kama mrenda. Aki nimependa, kisipenda. Bile nependa, mix ya broiler na kienyeji. Vibes, hebu geuza. Osheriza makeliwi pande moja. Action time, action night. Ufike kwangu by nine. Nimetema taxi.
Turn it up, turn it up.
Aminyo wa Shaolin.
DJ Chris Wiz, the mix monster.
Nilipozari wanga dondoka chini ya kukwa na kitanda kwa wodi. Basi mgongo wa mama nkaufanya godoro. Na kilicho nikuza miogo na viporo. Nilipelekwa shule la bado nikawa mtoro. Kiingereza lichoka lili labda tomorrow ama today. Sikafika tamwa kubale. Nikayajua mapenzi. Nikagundua bila pesa siyawezi. Ni ujinga.
Chris Wiz. Chris
nikadondokea umachinga. Abaguchi panakucha siku zikasogea. Bro, baka Dar es Salaam kaza jitegemea. Nyumbani baba na mama wakiniombea. Mwanetu nenda salama na ukipata rejea. Na ukipata. Hapo ndo akili kanza kukoma. Juta kwa nini sikusoma. Kisijua loto siri na vyochoma. Na usiku baridi kanipa homa. Nusu nichukue uhai. Mini mepitia mengi ndiumana simshamba wa hila. Kwa jiri ya vitu vidogo sigombani na masela. Kubali kudharauliwa, kukatariwa, kupata majariwa, kula kinachoriwa. Basi kama tachupa fungua na mimina. Leo tukone unavocheza kichina. Anayekupenda zaidi ni wewe.
Every club and party in the 254, it's DJ Chris Wiz.
Masikini na wanawe, tajiri na mari zake. Asiena shida na we, mwashaene zake. Sibweteke na ulicho nacho. Pio siteseke kwa walicho nacho. Riziki mafungu, saba pigine leo za mia sita. Kaza moyo, epusha roho ya kusita. Umezaliwa peke yako, utakufa peke yako. Notazikwa peke yako. So usiwaleze shida zako. Kiza ni ndugu zako. Kumbe ndo baya wako. Weko maa. Masi kama tatupa fungu wana mimina. Leo tukone unavocheza kikuni wa
maji.
peleka maisha pole pole. Radi pe mwenyewe zitoke. Zonga ugalie. Foundation weka ya samaki. Ikati kati ya Januari. Kula ukasirishe kamati. Twanga ugalie. Foundation weka ya samaki. Ikati kati ya Januari. I'm really
Wakaenda kusini, wakajipata wako kaskazini. baby tumejiseti, we on the halfway. Tukafunga breaki, tukaanza bishana. Ask who is Diana, vip mnajuana. I swear, tumejibitray, baby tumejiseti. Love isn't here right now. I guess we'll never know. Mali history inge enda.
Tulichoanza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby ziandike. Punguza drama.
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda. Vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya.
Manga mine psycho, bado mupiganga simu yako. Nili delete ingi namba yako, lakini naikumbuka anga kwa moyo. And I just can't explain thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane, moving in together, baby. It was never the same. Oh, it's such a shame. Kila saa tunagombana, lini tutaelewana?
Tulichoanza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby ziandike. Punguza drama, baby zitushike. Washa kishada.
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha na
visanga akizile vitu tulifanya kamlo badilishe namba.